Tina City. Amen. Amen. Hallelujah. Yebo uJesu wethu. Jesu wethu ikhawe. Yena wa wanqoba. Wanqoba zonke izinto. Emhlabeni yena wa wanqoba. Iti Jesu lo, uJesu unamandla. Yena unamandla, yena okunqoba. Yebo wanqoba zonke izinto emhlabeni. Yena wa wanqoba aw isho no Satane namhla sithi amen. Sikunika zudumo wena wethu wa Jesu.
Jesu
wikhawe wingwenyama yomndeni kaJuda wanqoba zonke izinto uthi wanqoba wanqoba no Satane emhlabeni sithi amen. Izinkinga zonke wasinqoba uJesu. UJesu wethu ikhawe ekuleni thuna ukumgwinya. Yena wanqoba zonke izimo. Yena wanqoba uyabusa ezulwini. Uyabusa nasemhlabeni. Izinto ziyakhothama. Nezifo ziyakhothama. Ukugula kuyakhothama ba. Ngoba izigaba likaJesu amandimoni ayabaleka. Ngoba izigaba likaJesu wazinqoba zonke izinto. UJesu igama lakhe indoda yempi lena. Jesu yena yedwa wazinqoba zonke izinto. Buze Judas Iscariote yena yedwa yena wa wanqoba. Sithi amen. Amen. Hallelujah. Yebo uJesu. Ah, ngwenyama yomndeni kaJuda. Simele dola lethu lamandla. Simele ngwenyama yomndeni kaJuda. Kubi kakhulu silwele ezweni lethu eAfrika. Busa Nkosi Jesu, thatha control. Take over, Jesus, take over.